to the neck. I'm the boy, call me number one. Let's talk about a love, baby.
It's the kiss, baby.
When don't nani pendeza, dunia inajua. Mwenye najipongeza, najua kuchagua. Na pale ninapoteleza, siku nitawakajua. Nikileta jealous na kutubeza, ndo ukubwa tunakuwa. No baby, these girls in loyal. Umbe walitaka pesa, nikawapa moyo.
Zombies strapped to the neck.